DJ Khaled.
Oh God, the dog.
Take it easy.
Tanya meleta fire.
Yes, yes.
Minanya meleta fire.
Yes, Christo.
Moto umewaka.
Moto umewaka.
Moto umewaka.
Moto umewaka.
Aye, aye, aye.
Msifu Bwana ni msifu nani?
Nikiwa juu chini yupo na mimi.
Nasonga mbele nyuma yupo na mimi.
Yesu wangu amenitakasa. Huyu Yesu wangu amewasha fire. Inawaka wa, wa inawaka yo fire.
Nani ameleta fire?
Kwa jina la Yesu, moto umewaka umu ndani.
Shetani ni mbio, ameshindwa na joto.
Shetani ni mbio, moto umewaka ni moto.
Shetani anainama, anainuka, anaona moto, anatoroka.
Yani moto tunawasha, kwa jina la Yesu tunawasha.
Bato banao tumia kamote ili wengine warudi chini. Zambe mwenye